Yeah, a Tanzania, my glass station, please. Nisimame ni check gear, mini mkali tena levo zingine siwezi pimiwa. Maisha yangu kama bari so ni ruksa kuyasoma. Hawanipendi kwa sababu sinyamazi kankiona, sinyamazi kankijua, jasho langu wananunua. Nitasema nitababana hata watishe kuniua. Nilidari usawa upo bora unufaisha mlupo. Njaa kali kwa maskini pesa haipo kwa mzunguko. Natafuta na kitanga na dodos nanga ikaona shenzo na zawanga. Njia yangu siweze pita kila leo makasumba, ili mradi niweze yumba. Hawaniwezi mimi wiki toka juu kwake mumba. Spanyi ndumba na jamini nikikosa inshallah, nikipata inshallah tena naongeza hewara. Yanini ubaya masikini wa kutupa shazo ya kutumwa soda anyo boti rulisha chupa.
Itadami na kuililia wanazito kwa chama.
Nitanyosha sona nia haki binaki ukigush na kushtaki. Chukua zako zangu niache nazo, nipunguze mawazo kwa shida hizi mbazo zimenijaa. Mwanafrika ndechakaa, Mwanafrika ndechakaa. Maisha nafanya siku hizi diri hata kuokoka, ili mradi tu utoke shida hara ingoke. Usiogope vizuizi pili nifanya niropoke. Weka mbali marafiki sio wazuri siku zote, piga diri kichange leilo. Kama ukipata kura bata wakawi kuja kesho kukukamata mesha. Weka mistari wao pekendo wakupata. So ukipata uzangu na mie watauliza why wepata. Wata uje pasta kutaka kujua zote data wakatae. Wa nope nope wakimbie pasta. Baby go, drop push em cause just waiting for the return of the big boss. What a man sees, what a chaka, mikono mfuru, pa pa pa. Wana ubana, watachia, warusmam, wataka. Bare dumi, nikiunguruma, watu wote kimia. Don't hate me, hate the game, lodi menipa jina. Nikama poison mbaya, I bound you without fire. Jack man see, whatever you guys, what you posteer. Nime retire, I pull on for my hood, I pull on for my city. I pull on for my country, doma na kaza, toka enzi zire, yeah. I'm hot like hell, African gangsta, not in zero. Nipo sana wanga mtabana, I'm still around. Zishtuki na Chris Brown, meniko toka jump around. Jump around and get down, I'm all these coolies ever clown.
Nitarami na kulilia, wala sito kwa chao.